waa farsamadii studio maqaalafo kula gaar ah jeyo music.
Yeah.